akubira kasikweka kweka omusajja namwagala tuli mu buntu era tewaliwo kabonero konna tebannagezaako okumukaka seraseegomba abasajja bampe kubanneekolera nina okikoola lwa mirembe gyange nina okwefunira emikwano era ng'omuntu omulamu ku nsi nina okweyagala endowooza gy'oliko nga yadde abakazi twavaayo era tukola abasinga tuulina ebisente byaffe kuba tukolanga abasajja n'olwekyo bemba nga nkulinze wonna kimanye kwosinza abalungi mu nsi
nange olwaleero n'obuwombefu nkusabye embereko omulungi wabula era tonenya kinyozi waabwe nange nfunidde wakawenda obanga ndi mubi mulangi naye nga mu mpisa senkanika
abakazi olina bameka mu maka geka
kyokka nalina omu yagenda
banga kiggera omasengo lyeyo weka
mumaka mulimu ekitundu
okubeera omuwulwa ekiseera kyonna lwaki wakisalawo wefumbirega
badde nkyanoonya mpola mpola kubanga kyenatuukako nakiraba wabula era tuddeyo ku nsonga yange obonzikiriza mbe musanyufu nnyo nakwegomba dda naye tofunika kubanga totera kulabika naye olwaleero katonda wattu ani akuzuddeyo gye wawulira jangu nkutwaleko mu maka gange olabe ne wensola muganzi wange ate obadde otya kabiite wange bambi tonswaza nkwegayiridde abatulengera abanaalowooza tyobankwesibako na bwesibi jangu tutuukeyo obutuusi tudde kasita siwala nnyo eddakiika bbiri
ezenze nina eyandeze siri nnyo malaya nkubuulire tobaale sifunyenze seebaka era nkujjeemu n'obwesige ekitiibwa tolina okuva kati tekanneddireyo omusegulire olwaleero oluzzeemu omukosi lwonna
tuyagadde nkugambe kantu lekayo gosinga abalungi kale onswaza otya museene yonna ndowooza obwongo
bw'obukyamu
obadde olinda kikyamuganya muli mu mutima gwe yagulaba oba olina empisa kye kyakugaana okubaana omusajja
akukuuma
era ojja kudiba bwotolikyusa wadde gosinga abalungi
oba
tuyagadde nkugambe kantu lekayo gosinga abalungi
kale
onswaza otya museene yonna ndowooza obwongo
bw'obukyamu
obadde olinda kikyamuganya muli mu mutima gwe yakulaba oba olina empisa kye kyakugaana okubaana omusajja akukuuma era ojja kudiba bwotolikyusa wadde gosinga abalungi oba tuyagadde nkugambe kantu lekayo gosinga abalungi kale onswaza otya museene yonna ndowooza obwongo
bw'obukyamu
obadde olinda kye kyamuganya muli mu mutima gwe yakulaba oba olina empisa kye kyakugaana okubaana omusajja akukuuma era ojja kudiba bwotolikyusa wadde gosinga abalungi oba tuyagadde nkugambe kantu lekayo gosinga abalungi kale onswaza otya museene yonna ndowooza obwongo bw'obukyamu obadde olinda kye kyamuganya muli mu mutima gwe yakulaba oba olina empisa kye kyakugaana okubaawo omusajja akukuuma era ojja kudiba otolikyusa wadde gosinga abalungi oba tuyagadde nkugambe kantu lekayo gosinga abalungi.